dogo chali ho. Nina kila sababu ya kujivunia, yeah.
It's Chris JG.
Na nikikuona na furahia, hata uyo mtoto na mkia, nikimuguza na furahia, yeah. Acha nikupende washangae, unizalie mifurahi, mtoto wetu tumule minawe. Wasikudanganye unikimbie, wewe no wangu na kujali, kukucheza ndo siwezi my darling, ni wewe. Ninakuapia nitalea mtoto, sikufichi tazama kwa macho, hata akilia mimi ndo babake nitambembeleza. Baby tulia, ngoja siku yako, naahidi tutakula kwa vijiko, ikifungua tu mimi mume wako utaniweza. Huyo baby ni wangu.
Baby, you are.